Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Nsuhuje n'abayikurikiye. Dusangire ijambo ya none yibanze ku ngingo yo gusenyera cyangwa kwimura abatuye mu manegeka hirya no hino mu gihugu, ariko na cyane cyane mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Bamwe ubutegetsi buvuga ko batuye mu manegeka yashyira ubuzima bwabo mu kaga, abandi batuye mu bishanga bihabanye n'amategeko bari bahamaze imyaka myinshi. Uku kubimura shisha itabona byatangiranye n'intangiro z'ukwa 12, ariko biza gukara cyane ahagana ku itariki 13. Ubutegetsi bwategetse abatuye batyo kwisengera maze bamwe bukabaha amafaranga yo gukodesha ku kwezi 30,000, abandi bukabacumbikishiriza mu bigo by'amashuri, maze abandi babura amerekezo bakigumira mu matongo. Ubutegetsi buravuga ko kubimura kabuno mpamaguru ari ukwanga ko bahitanwa n'ibiza, kuko ngo mu mwaka ushize 2018 ibiza byahitanye abanyarwanda basaga 200. Iyi ni ingingo yavugishije abatari bake, irasakuza mu bitangazamakuru n'ahandi. Nyuma yuko gusakuza byateye ubutegetsi gutumiza igitaraganya ikiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Ni ikiganiro cyateranije abaminisitiri bane barangajwe imbere na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastasi, cyarimo kandi n'abategeka intara zose n'umujyi wa Kigali n'abandi. Abo bategetsi basobanuye kuko kwimuri kubagaho biri mu nyungu z'abimurwa. Gusa bakavuga kwiteganya gihe rigaragaza ko mu byumweru bitatu bya nyuma muri uku kwezi kwa 12 imvura izagabanuka. Ubutegetsi burabarura amazi asaga 70,000 yari mu bishanga muri Kigali gusa, muri ayo asaga 5,000 yaratuwemo. Bwavuze ko agera ku 2,500 yaramaze gusenywa kandi ko igikorwa kizakomeza. Bubarura abasaga 600,000 bari batuye mu manegeka bikabije, muri bo 400,000 ngo bamaze kwakirwa n'imiryango y'abanyarwanda ibacumbikira, 500,000 bahawe amafaranga bamwe bita intica n'ikize yo gukodesha, abandi 300,000 ngo bacumbikishirizwa mu bigo by'amashuri.
Mukavukira kindakumva muvandimwe.
Ubutegetsi busobanura ko bugiye kureba uko bwakemura ikibazo mu maguru mashya, ariko ntibutomora ngo ni ryari, ntibunagaragaza ingengo y'imari muri iki gikorwa. Buvuga ko abafite ibyangombwa by'imitungo yabo buzabaha ingurane, ariko hakibazwa uburyo igenagaciro rizabarwa ku nyubako zamaze kurindimurirwa hasi. Abanenga iki gikorwa baribaza impamvu ubutegetsi busa n'ubwahutiyeho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'imwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu bo bavuga ko habaye igenamigambi ridahamye mu miturire. Perezida Paul Kagame rero arabasubiza iki? Aravuga iki se ku burangare bw'abamufasha gutegeka ndetse n'abaturage batubahiriza amategeko? Muri iki kiganiro izo mpande zombi murazumva. Bahaye ikaze dutangirana n'abategetswe kwisenyera Inyarutarama mu mujyi wa Kigali.
Uko bimeze? Ejo cyaduseretse ko twisenya tubagenda tukajya kuri mpunzi. Aya mazu twayubatse tuguze imibare ku butaka twishyushye. Uyu munsi bahita igishanga. Hari igishanga mubonye ahangaha? Hari ukangaga mureba ahangaha? None ko nsenye nzatunywa n'ikigali nshyashya. Kandi nahubatse retirere. Nahaguze amafaranga yanjye. None se akarenge gakomeye. Ndimo mfite imiryango itanu. Nigishaga abana banjye. Ntuzongere. Ntuzongera kwiga. Bakwiga nkishyura iki? Ngomba kurya nkishyura n'abana n'ibibare. Uyu munsi ntibagonja kwiga bajya kuba bamayibomo b'indani
utari gusenya biragenda bite?
Utari gusenya bazaza bayikubite nabo bamukubite ahubwo bavuga ngo niba isanga hejo niyo nzu bazamaza bamufunge kwaga abantu benshi bavuga ati tubafunge tubone kwasenya ejo baje n'imbunda bavuga ngo nitujya usanga ibi byanyu ahangaha muzabona ishyaka ntabwo mututabayeze tubaye impunzi.
Twayimunze bivugwa cyane n'amateka.
Ubwo ntamerekezo.
Ntamerekezo
ntaya no matura z'ano hanze zirana rugo n'ana n'ufite aho kurara naho.
Naho. Ku wa gatanu haje umupolisi haza abayobozi bazana abafite amapiki ngo baje kubisenya. Abaturage turasakuza twese tuyoberwa uko aho bana tubashyira, bati nimusohore ibintu, tuyoberwa aho dusohore ibintu tubijyana. Ubwo rero nibwo bongiye basubiraho babaragiye, ejo badufata umwanzuro ngo nitugende bagomba kusara bakabisubirana.
Mwakoranye inama nabo?
Inama meya ayikoresheje mu 12:00 kandi nabwo ayikoresha adutunguye kwa gatandatu. Urabona
igitekerezo badutekereje cyo kutwimura ntabwo cyatunejeje wenda baravuga ko bagiye kudutabara bakabaye barabanje bakatumenyesha bakaduhereza n'amafaranga yacu amagi n'agaciro yacu barakwimura bakaguriza amafaranga 60,000 ngo ugende ujye kwikodeshereza kandi baza kudukoresha inama ahangaha baza kubarura bagiye babara bakubaza icyiciro y'urimo kwanga ngo tese uri mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya kabiri ubaye uri mu cyiciro cya gatatu ngo nta ufasha bwa leta uzabona n'umunsi n'umwe urumva bagusizemo reba nkanjye ntuye hariya nitwa Ndahindurwa Siriyake sigenje nyine mbaye nkusigaye mu matongo baturanye bose bagiye nibikuta nabyo bijya gusigara bidasenyutse kuburyo n'abajura nabo bwabyo baza kubyihishamo
ibiza nabyo ntabwo ari byiza
ibiza nabwo ntabwo ari byiza ariko bakabaye ukurwa mu biza bafite handi handi bagusize ukabaho neza none ayo mafaranga 30 batanga ni ukugenda ukirwariza kuko bayatanze mu munsi umwe babategeka ko mugomba kuri amwimutse ubu bamwe hari n'ababuze inzu zakabatwa Kacyiru abenshi baracyari mu bibanza ugiye za Rwampara benshi baracyari mu bibanza ugiye kuri 19 benshi baracyari mu bibanza ntabwo wambwira ngo umunyamakuru ngo umuntu ngo araje akubwiye mu munsi ngo urarubonye ngo wayikura he
twebwe nibaduha ingurane kuko hano narakwatiza amafaranga umuntu yagiye ava yavuye ashakisha udufaranga kugira ngo aze ashakishe yisuganye arebe yuko ibihe twaciyemo ubu ngubu twagira gute twaba turi kubyibagiza none bongeye kudusubiza aho twavuye
aho mwavuye uravuga he
mu bihe bibi urabona ibingi tuberutse muri 94 bayizaba badusenyera urumva umuntu akaza gusohora mu nzu yawe akagusenyera none umuntu nibyo twongeye kubona mu maso yacu reba urabona yuko ari abantu bakuru umuntu udatinya kuza ngo asohore umubyeyi utwite umwana uhese twese bakatujugunya hanze ntabwo byumvikana njye ndabona ari ihoterwa ry'umunyarwanda
mu by'ukuri nagira ngo umubwire ngo wa mugabo we njyewe uko mbona ngurye njyewe n'ahandi hantu mfite hakwerekera uretse kunyangaza nkaba mayibobo umudamu wanjye nawe akabaye mayibobo nk'abana tubyara ubuhemu nubuhe mu bitwa kureba abana bacu uretse ubwa leta idukwere iduhaye itweretse fondasiyo umwana wanjye narifite irarangiye
kunyimura byo bifite inyungu
kunyimura nta nyungu ahubwo ni igihombo hari nambara irenze iyi ngiyi wa munyamakuru vugisha ukuri nawe reba urabona kaserege ku giti cy'inyoni bose ngo bagiye basenye umwana arakenera kunywa icyayi nyine akamucanira igiti ngo yote mu gihe imbeho yamwishe ati turasusumira nk'utyo none se koko hari urupfu wabarenzero wa mugabo ubundi umugabo nuvuga ibintu agashyira mu bikorwa nimba wimuye umuntu muvane mu bye umushyire mu bindi umujyanye mu byawe wamwubakiye sibyo hanyuma icyo bita amanegeka ndagira ngo nkubwire ngo jya muri rwipyisi urebe amatasi ahagaze ageze kangwa zigatanu sikane z'amacumbi y'abazungu hanyuma bavuga igishanga gisangwa kibona ko uhagaze
nanjye nkaba nasenyewe ariko ntacyo byatanze birangiye batubwiye ko dutuye mu gishanga twe nk'abanyarwanda tuzi igihugu cyacu twabonye ibiri gukorwa impande n'impande ntabwo twahanganye nabo twebe twabyisenyeye batwijeje ko bagiye kutwubakira amazu baduha amafaranga yo guha leta yacu y'u Rwanda turanayikunda reka tureke ibyo batubwiye babishyize mu bikorwa dufite amage n'agaciro twarabariwe batubwiye tuyabike ariko mwabanje natabaza perezida wa repubulika kuba umuntu yakwiyubakira inzu imyaka 20 igashira birababaje bikaba igishanga mbere bakatubwira imihanda bakabihindura igishanga bibaye ngombwa yadutabara ubana
icyo nibaza buri wese yabonye aho acumbika muri ayo mafaranga
njyewe ubona ni hafi saa cyenda mabonye nonaha abandi wasanga batarahabona inzu zirahenze inzu bihumbi bitatu na saro bihagaze mu 50,000-60,000 baduhaye 30,000 dukomyeho ayacu leta niba ari umubyeyi koko izaduha nyine ibidukwiye twanze guhangana n'ibyo twabonye impande n'impande bamwe babafunga babashyiramo amapingu twe twemeye nyine
hari abafunzwe
wagerageza guhangana nabo hano twagiye basenya twagiye turira ku mateleviziyo bakagutereka bakwicaza hariya twe dukeneye kurera abana bacu ariko icyo bakadukoreye ibyo amategeko ateganya nubwo batabikurikije visi meya yatubwiye ko azabikurikiza ubu yakabikurikije koko akatwubakira nongero n'ikindi yavuze ko buri kwezi hazajya haza amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi yabishinze umuyobozi w'umurenge
warahunze wibuge kiremera umujyi ukawureba iyo kure hakurya ku matara gucira amarenga wowe ntubimenye
abacumbikaga bazwi nk'abapanganyi nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira
bajye bafoye hanze nta kintu ahantu ufite wo kuba kandi nayo narishyuye do
wari umupangayi wowe
nari umupangayi
none ubwo byagenze bite birarangira bite
nyine baje baradusora tuga ngo tuni tutadutute hanze abatafite aho baba nabaga muri riyanze ubwo nyine baramwa ngo nimbisore mbite hanze nuko dore ubunuko ngoko
none ko bizingiye mu ihema se urerekezaye
nyine ubu ndaguma hanga none se najye ko nta ufite uko
abandi numvise ngo bari kubasohora babahaye amafaranga we bimeze bite
abakwari banyiri byondo se je nkaba nta byondo ngire Kigali yandi umupanga
wari warishyuye se
narishyuye na nyiri byondo arahara bise ntamwe ndamurimo
nyiri byondo uvuga ni nyiri nzu
eh ni nyiri nzu
kuko nose hari ikintu warenza hose leta yafashe umugambi ntago arwanya leta
nkuvuga ngo nta yandi mahitamo mufite
ntayo ubuge ndiburya rimwe mu matonga hanga uhansanga ubwo nawe Lao urabyumva nyine.
Njye mfite ikibazo.
Yego mama.
Njye naje gukodesha amafaranga nyirinzu. Kano none maze mu none kimwe namaramo. Kana mpa amafaranga yanjye none yanze no kuma nitiki. Kana none kimwe na kimwe namaramo.
Sana maherezo biragenda
bi. None ibintu byanjye biri hano hanze. None ndaguma none gukodesha namenye umenye cyo gutega.
Njye reka nkwibarize ikintu. Sibyo. Mwafashe mwebwe mujya muri programme zo kwimura abantu. Murazibaka. Mubahapiriya. Sibyo hahariho nk'umuntu we warishyuye umwaka amaze kwishyura nyirinzu we mwamuha amafaranga yo kubujyana bajye gukodesha mufata umuntu we yishyuye amafaranga ye ayishyuje ya priyave nawe mu muhitike ko mwakodesheje nyirinzu uwishyuye inzu we mbere we arajya he bigaragara ko wandi wishyuye amafaranga ye nta gaciro yari afite
ariko ubundi nyirinzu bari kumuha amafaranga angahe
mwamuha 1600 ubundi nkubaze nimbuje koko uri umwarubanda Muri kufata nk'umuntu mukamufata cyangwa kumufata nk'inyamaso.
Hari ibintu muri kugarura.
Kandi izinzu muri leta. Zirasorerwa ni business n'ubucuruzi. Nimba zisorerwa ari ubucuruzi. Rwanda Revenue ntabwo igize hagara k'imisoro. Yaragumije irasoresha. Yaya amazi iyo miryango ya business. Nanizi saka ni nacyo soresha.
Motiki.
Tagira nti munsi ziri kuvanze ko bazubakira bakagize aho kuba aba banyarwanda bo kuki bari kuba imboboka ka rubanda
impunzi mukazi aho ziba twebwe tuba tugiye kujya turaza abana hanze mukaduta hanze ubwo nta gaciro naka impunzi so ntabwo nta munyarwanda dufite agaciro nk'ubu leta ko bayita kubana kandi ngo abana ngo ari aba leta bamwe mugiye kujya ndaza abana hanze ese ubwo ndi umuntu cyangwa ndi igiki mumbwire icyo ndi cyo ese abo bana bo ni ibiki abo bana bo ni ibiki gufata abana hanze impunzi mwaze aya mazu zifite aho zibera
mukamukira numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi
Tangira ijambo yanasubiye bamwe mu bacumbikishirijwe mu byumba by'amashuri twagiye mu ishuri rya Kanshigari muri Nyarugenge
barwaye se muze
ngiye kuyita inzara igiye kunyica
inzara igiye kukwica gute
ari umwatsi ugunye mu nzu mukanwa bwo no kuzifungurira bimeze bite wese wabari umuntu ki udapfa kandi kongera ukamwikisha inzara wowe uzi neza ko umuntu atungwa no kurya wawe uri mukuri ubwo wawe umukingiye cyangwa wawe ugiye kumwicuruza
nokuvuga ngo mu yandi magambo muherwa kurya ryari
kuba twagani turarya ko ntawe ugitubona ntawe twabona
wowe bakuzanye bakuvanya muzeye
rwampara
ase hari amanegeka ku buryo washoboraga gupfa umunsi ku wundi kimutse byari bimeze bite
njye nabonaga nta rupfu ruhari ko nari mpamaze igihe se
ugomba barakuzanye batayibonye muzeye
iyo babibona bari kunzana bakama n'icyo kurya hano kuko ubu ntabwo baje kunkingira urupfu aho baje kuwinja baneye
muri kubona sabategetsi babageraho babahumuriza bimeze bite
baza kudukubuza gusa amashuri nibyo nabonye
kugira ngo hataza umwana
tubakorera isuku abakozi bahemera ubusa kuko babonye abandi bacumitse bakorera ubusa
ubundi se uretse wenda kuba barakuzanye hano mu ishuri ubusanzwe bwo aho wari uri warubaye gute wavuga ngo wabuze iki mu yandi magambo
aho nari mbayeho nihahira njya kwifagasiriza mfata agasuka ngahinga ubu mu Rwanda ndabona mushaka kumunyabwenge apfa mudashaka kumunyabwenge kwabaho nk'abandi
ndose ariko kuri muze
ubu ndi muze w'inararibonye ariko ngo murashaka kumpfa
ntabwo ari ugushaka kumpfa kandi ahubwo barakuzanye hano ngo ibiza bitaguhitana muze
ubu se yari ikiza kibi kirenze ikinzara Wewa kurigumusi tari ukaburaru tari usari ukabo. Ukomuzi kubuzima butuzo no kurya. Kanda burumbwa no mashuri mwariga muri. Esubu muratinyi kiza kizanwa n'Imana. Ubwo muratinyi Imana. Kutinyi Imana asabantu bayo uzanye ukongera ukabikirisizera. Ubwo iyo Imana yitinyuke.
Muyandi magambo wumva ikibazo cyagombye gukemuka gite muzehe?
Ikibazo cyagombye gukemuka ruko badufashije ibyo kurya.
Bari kubabwira se ko hari cyo bazabafasha kukijyanye no kurya bizagenda bise.
Ntabyo ndumva.
Hari n'abatarasenyewe ariko batanyuzwe nuko byakozwe.
Ntabwo nanenze wano kubona umuturanyi wanjye asenya gushya ku manywa y'ihangu adafite ahaje. Ayo meza abiri niba aratatu sinzi amezi babakodesheje batubwiye. Bazaguma babishyurira.
Ukumva byagenda bite wowe?
Ugiye uko ntabyumva nuko bagomba kwishyurwaho bari batuye. Bagafata amafaranga yabo yaba ari make bakayabaha bakajya gushaka ahandi hantu batuye. Basubira icyangugwa uwaturutse icyangugwa agasubirayo. Uwavuye ku gikongoro agasubirayo. Uwavuye ubutara agasubirayo. Ngiye numva ari uwo mwanzuro nabo ariko badasize amatongo yabo gushya. None se bizagabikira he nibamara kuvamo batishyuwe ibyawe.
Ariko bari kubarinda ko bakicwa n'ibiza.
Icyo bagikoze neza ko ari ikiza ko bagomba kubarinda ikiza. Kuko natwe ntitubyishimiye kuma wowe na mwenzu runaka yamugwiriyeho. Ariko bakagombye kwitonda bagakuraho ibyabo bake bitonze. Apana guhagarikirwa ngo kuraho vuba. Kuko urabona ko abanyarwanda bose bahangayitse. Nta muntu ufite umutima utekanye. Uragira cyo ugasanga umwarimu w'abango bacu barimo barahasenya. Ibi byatuma ari abantu batekereza nabi cyane.
Dore n'iryo shuri ryo hafaho kurigenda rirushaho gukosha. Mwana wawe mizero hazigate azubakahe azarushingate.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangiye ijambo. Turacyarebera hamwe ingingo ikomeje kuvugisha benshi ikariza abatari bake yo gusenyera abatuye mu manegeka. Muracyumva bagira ubusa. Rimaze kubona uko iki gikorwa kiri kugenda, ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza ryasohoye itangazo rinenga uko bikorwa. Ibikubiyemo reka nsabe mugenzi wanjye Temistocle Mutijima bibagezeho.
Umutwe w'iri tangazo uragira uti Darufa Umurinzi irasaba ubuyobozi bw'igihugu kudahutaza abatuye mu manegeka. Itangazo rigatangira rigira riti muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali abatuye mu manegeka bari kwimurwa mu buryo bubahutaza. Aho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushaka abaturage bakajya gusenyera bagenzi babo. Ubwo buryo bwo kubasenyera butunguranye burabasigira ibikomere ku mutima ndetse bikangiza n'ibikoresho byabo byo mu nzu, kuko hari n'abari gusenyerwa badahari. Rigakomeza rigira riti abari gusenyerwa amazu abakodeshaga bari guhabwa amafaranga 30,000 kugira ngo bashake ahandi bakodesha. Ufite inzu agahabwa amafaranga 90,000 ngo nawe ashake ahakodesha. Ariko hari n'abatagize icyo bahabwa bari kurara hanze kandi turi mu bihe by'imvura. Hari n'abajyanywe mu bigo by'amashuri. Ibiri gukorwa uyu munsi biragaragaza ko nta genamigambi planification rihamye kandi rirambye mu bijyanye n'imiturire mu gihugu cyacu rihari. Kandi nyamara byari muri gahunda ya vision makomeza arigira riti gusenyera abantu aho bari batuye ukabaha intica ntikize ngo bashake aho bakodesha cyangwa kubashyira mu mashuri ni igisubizo cy'igihe gito. Ibyo bikorwa byo gusenyera abaturage birabasubiza inyuma mu bijyanye n'imibereho yabo kuko byongera ubukene muri bo. Darufa iributsa abayobozi b'igihugu cyacu ko babereyeho abo bashinzwe kuyobora. Umuntu zabo harimo kubatekerereza no kubafasha kwiteza imbere binyuze mu biganiro byubaka kandi byubahisha buri wese nk'ikiremwa muntu. Itangazo rigasoza rigira riti ibiri gukorwa uyu munsi mu gusenyera abaturage mu buryo bubahutaza Darufa turasanga ari uburyo bwo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tugasaba ko bihagarikwa abaturage bagatabarwa nibyo, ariko bigakorwa hubahirizwa amategeko n'uburenganzira bwabo.
Urakoze Mutijima kuri iryo tangazo. Si ishyaka Darufa gusa ryasohoye itangazo nk'iryo ryamagana uku gusenyerwa kw'abatuye mu manegeka, ahubwo n'ishyaka FD Inkingi ryasohoye irindi. Mugenzi wanjye Venuse Nshimiyimana yavuganye na Bwana Justine Bahunga uyobora FD Inkingi maze atangira amubaza impamvu bamaganye iki gikorwa.
Icyo kibazo wabajije rero gituma bitubabaje biteye agahinda. Iyo ubonye bari abantu bose bajugunye hanze n'abana n'abagore n'abakecuru abantu batishoboye, ntabwo tubyemera ko babikoze kugira ngo bafashe bari abantu nk'uko babivuga. Kuko bari abantu bavuga ngo baraza kubabuza kugira ngo bazagizweho n'imyuzure n'inyarutarama. Urabona hari igishangu uhabona, ubona urufunzo ruhari, kandi ngo aho hafi yaho urabizi hari ambasade y'Abanyamerika n'ibindi byose. Nta kantu na gato kerekana ko aho hantu koko ari ahantu ashobora kugira ibyo bibazo.
Ariko n'amanegeka ashobora kuba ku misozi, amanegeka si ibishanga gusa.
Hari amanegeka akaba n'ibishanga bavugaga. Amanegeka nanone ibyo ngibyo wenda birashoboka reka tuvuge ko bafite uwo mutima wo kugira neza abanyarwanda cyangwa abantu bahatuye ntabwo gihe cy'imvura ari kwashyira abantu hanze ntawari igihe wagira ngo badimburire ko amazu yabo ntawari kugira ngo nitwari bafite twose badutakaze kubera imvura
wowe yubonye nka hariya mu bishanga ubona rahantu bakwiye guturwa n'abantu
ibyo ntabwo ari ikibazo gushakira abantu ahantu ho gutura heza ni byiza cyane ariko uburyo nicyo kibazo ntabwo wabwira abantu no cyantangaje ngo conference of press yarayibaye nimugoroba ahubwo byantangaje kugira ngo abaministre batinyuke bavuge ko icyo bashaka gukora ari ugukiza abo baturage barimo kwicwa n'imbeho barimo kwicwa n'umusonga barimo kwicwa n'imvura aho bari ibyo rero bikerekana nanone ko nta kintu cyitwa planification gihari
planification ariko yarabaye mbere yuko bari abantu basenyerwa barategujwe ndetse n'amazu yabo agenda ashyirwaho ibimenyetso kugira ngo bibakangure bibibutse yuko igihe kizagera ayo mazu bakayavamo kuko ibindi byo mutabibona
icyo tubona nuko abo bantu kwabaho ntabwo ari cyo kibazo ikibazo no kugira ngo umuntu umuhe iminsi 15 byo babikoze icyakabiri kugira ngo have ubundi uko itegeko nshinga bivuga kugira ngo umuntu ava ahantu ufate ibintu bye n'ugomba kumvikana agaciro k'ibyo bintu mbere yuko have reba rero kugira ngo uhabantu nabaze 30 na madora 32 wagurikira madora 32 aho wari ufite inzu madora 68 ndewe nawe utekereze wibaza ukuntu aha muntu wari ufite inzu umaze kuyisenya amazi 28 ngo ugenda wirwarize ikindi kitangaza rero aho navuga nuko bitangaje bikananyemeza ko kuri ya leta abaturage ntacyo bamariye kuko bagomba gutekereza agahinda bakavuga bati nibura tubajwe n'abantu bacu abana bacu abagore bari hanze nta n'akantu n'akamwe nigeze mvuga muri iyo konferensi bigeze bavuga
leta irabarinda agahinda bari kuzaterwa no kwicwa n'imyuzure
bazaba bakiriho si
ahubwo bariho kubera ko iyo batabavana hano niko leta ivuga iravuga ko iyo itaza kuhabavana ibiza byari kuzaza bikabasiga iheruheru ndetse bamwe bakanapfa bati aho kugira ngo abaturage bapfe tubakijije mbere ibyo ntabwo ubibona gutyo
hari umusaza basanzwe mu kwicwa n'inzara muri Kigali aravuga ati wagirutse ugakura umugiye kumukiza ukamuha icyo kurya akicwa n'inzara aho rero niho mvugira ko nasanze ntaribeshye mvuga yuko buriya butegetsi ntacyo abaturage babwiye cyo batavuga nubwo bashaka kugira ngo hari ahantu iriya nama izabera hariya ya Commonwealth izasanga abo bantu badahari berekane ko ari Singapore ya Afurika ko nta mwandu hari nta bazunguzaji abantu rero ni nk'umwanda iyo ntegereza no kubasha batinya yuko abantu bavuga ko Kigali ari Singapore bazasanye abantu batagihari
umuntu wese witegura abashyitsi akora ikintu cyo kwitegura kugira ngo akubure yakira abantu bazasange hari isuku ihagije icyo ugayira u Rwanda ni uko rwitegura kwakira abakuru b'ibihugu barenga 50 n'abaza leta maze ntibazakirirwe mu ituze risheshuye
ikibazo mfite ni uko abantu bashyira mu mwanda bakaba umwanda bagomba gukuraho iyo abantu bagiye kuza ugendesha ibirenge ngo ntagomba kuhaba uwicuriza utuntu dukeya ntagomba kuhaba utuye ahantu bo badashaka ntagomba kuhaba kwita ugafata abanyarwanda nk'umwanda ugomba kuva mu nzira igihe abashyitsi baje icyo nicyo ndwanya
Justin Bahunga umuyobozi mukuru wa FDU inkingi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika
ninge gushimiye cyane kugira ngo tume umpe umwanya kugira ngo mbe navugira abativugira nabyo babwiye umunyamakuru wanyu bati mwokabyaramwe mutuvugire ni mumatabare
urakoze cyane Venuste Nshimiyimana n'uwo mwaganiraga ubwo yatangizaga kumugaragara inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 17 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubije abanenga iki gikorwa
abandi basakuza mureke kuvana abantu mwikora ku bantu abo muri abo bazategereza igihe cyabo bazabira babyumva niba abanyarwanda babemereye bakabaha kuba ari bo babayobora icyo gihe bazabikora uko babyumva nyine ingaruka zabyo zagura ikintu ababigizemo uruhare barazirengera
Perezida Kagame ananenga bikomeye abategetsi bemerera abaturage gutura mu bishanga ndetse n'abaturage barenze ku mategeko babizi
muri mwebwe abayobozi bari hano ujya gutanga igishanga guturwamo abihera he igishanga ni icyambe igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki ujya gutanga ibyo bishanga mu bantu babituramo bahera he ushaka kutuza kubiganira tukabyumva ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa nahanye murabanza munyishyure barakwishyurira ibitari ibyawe gute barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute barabikwishyurira gute uragiye wubatse mu muhanda baza kugusenyera uti muranyishyura barakwishyurira se warukwiye kuba uri mu muhanda barukwiye kuba wubaka mu muhanda ariko noneho ibyo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho amafuti yabo ibyo bakoze bidahwitse ariko noneho akarere kadafite umuyobozi ni akahe mirenge utugari aho abayobozi bataba ni hehe niba abo bayobozi bahari ahantu hose umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumbwira ngo muka ati nimunyishyure uwo muyobozi aba akora iki aba ayobora ibiki
Perezida Kagame akananenga abananirwa gusobanura ibyo bakora
abantu baragiye barasenyewe nibyo kuko bavanwaho bari badakwiriye kuba bari ariko babikoze cyangwa babiyoboye barimo n'abaminisitiri barakora ibintu sinumve impamvu batumva ko bakwiriye kuba basobanura bagasobanurira abo babikorera bagasobanurira n'abandi babibona kugira ngo bumve igikorwa icyo ari cyo babuzwa n'iki kubisobanura abayobozi mubuzwa n'iki gusobanura ibintu nk'ibyo biba bifite ingaruka kuko bifite ingaruka ku bantu bifite n'ingaruka ku bantu benshi ntabwo ari bakeye byarangiza rero bikajya mu politiki bikajyamo amarangamutima bikajya mu by'ukuri bigashobora no kuba byaduhungabanyiriza umutekano twari dufite kuki murakora ibintu mutyo ikibazo cyo gusobanura ibyo mukora kandi biba biri ku mugaragaro ngo byumvikane mu bikora cyaba ari iki habuze iki ibyo na byo birashaka amikoro angana iki ko bishaka kubitekereza gusa ukabisobanura cyangwa ukabireba abo bantu mu by'ukuri ikibanza uko bimurwa kwa mbere ikibanza kuhabimura nta nubwo ari ubuyobozi nk'ubwo navugaga ibyo n'ibindi babanza kwimurwa n'ibiza bimurwa n'imyuzure bimurwa n'ubutaka bugenda bukabatwara ni ukuvuga rero ngo hari abantu b'ingeri ebyiri imwe ni abantu bakwiriye kwimuka cyangwa kwimurwa ariko bari bafite ibyangombwa kandi bari batuye ahantu ubundi hakwiye guturwa ariko hafite ibibazo runaka abo ngabo nibyo bahabwa indishyi compensation niko bigenda murabibara mukareba nabyo ku buryo ari ugufasha kurusha ikindi icyo ari cyo cyose naho ubundi niyo habarekeye ubutoke ahangaho haguma imvura zizabura kuhamuvana cyangwa imisozi iriduka hari uyifiteho ubushobozi twebwe tubuze imisozi ishobora kuriduka ushobora kwanga kuhava ukahavanwa n'ibyo ngibyo uzabyishyuza se uzabwira imvura ngo ngiye guha indishyi ariko kubera ko ubuyobozi leta iba ifite inshingano ku banyagihugu tugomba gushaka uburyo bushyira ibintu uko bikwiye hari ba bandi bandi rero badakwiriye kuba bagira ikintu banavuga vuba ngo nimunyishyure bakwishyure uri ahantu udakwiriye kuba uri wagiye ku buryo butari bunyuranyije n'amategeko
Perezida Paul Kagame niwe udusoreje dusangira ijambo ya none nshimiye abayikurikiye n'abayigizemo uruhare abaribo bose mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na Ehe bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruvusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose